الشيخ بارك الله فيكم مغاندا وفي مصطفى from Kisenyi Kampala
نعم
agamba nti bwabata ina busobozi busala busala bwabata ina busobozi bumala kusala kisolo akizibwo kusala akamiyu kubuhia
kusala kamiyu
akizibwo kusala akamiyu kubuhia
لا بتوا تصلى الزهية وباء الأضحية الضحية تصلى بهيمة الأنعام ولو بيصلوا إبيالا لكبوك سلوا بيامتك مكا إينا يسوكرا الدلبة تيتا الناقة وباء البدنة النمية
النمية
أتينو كبانجي وززيمي أكيتام إينا كبيرا مسن المسنة من البقى من الناقة ما لها خمس سنوات نكبي رانغ وززي مياكي ميكا آتي ويتابي رانغ نمي سبرك سالينت سبرك سالينت
يو مياكي ميكا
ما لها سنتان كسيبيري وزي ميكا
يبيدي
ويغانا سبرك سالة يمبوزي era iyo tujisala nga ina sanata omwaka gutya
gumu
obendiga kyokuna kastiweza emyezi mukaga inda kathiri min ahli alilm
bala batendiga emyezi mukaga embuzi ya mwaka
mwaka kati nabi agama anti ezo tujisala ama kamyula leta bulesi nia anti ninachi
nia yokusala
yokusala Allah gize sifunye na ye
wendiba
wendiba afunye insha Allah taala nja kukola ki
nyeze mukatale nyeze gulambuzi ya nyeze gulante manya anti anti ene ndiga je banguziza ya myezi mukaga obe mbuzo nje muze ya mwaka
kuna nyini jitunda kubato ina ya subula chikutegeza mulala ndiga kongo li nabbi
ndiga bifuna wa so kujja Eso kujanga mashaallah njimu masabu gego na yenge ndigaya myeze 3
oyina kuberanga obuzo nakoze ki
ajirese
kewezeza na ninazi naguzawe mbuzi eng marabuzo na ajirunda linangandi ayo bagizala junior mwako guwedde ngandi bagitu
okay
wakati biwezizu mwaka so ala kulli hali tetuina tusobola kufuna information okujja ko kajikola ki obaka jirunda obona akajitunda abira ne experience mbisolo azabirunda ko nabivuna kubanga olabe kirigecho sibu kijimuse naye kya miezi ibiri
masha Allah
so imbere
namune wakode kijimuse
e naam Allah gandi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu
masha
mubuza bamanyi kati ya mukugumu majali yako tafadhali
بارك الله فيكم غانا في عبد الصمد اسينزيا وسوغا كامولي
عبد الصمد بارك الله فيك
اتفولوين اقراو
الاسلامي
ابوزا غانتي اباكيالا باكولا مكتالي باكا كاتيبو اوكسا صلاه الجماعه
صلاه الجماعه تيكا كاتا كوموتشالا اولا بواجي سالا لا باس بي تشالو غينا مسجد يوكساليرامو سيكا تيكا جاكولاكي
Yari.
Wabula bwagenda ho Allah yatugana okumugana yatuziza yatumugana.
Tumugana agenda ku
waganti zingenda kusalira mu muzikiti. Aize okubera na manfa. Kati lwa yabachala manfa agasingo bunjwa gajja masjidi. Durus.
Najyo kusala nasanga mwali mugana.
Era mu bizibu olwalera abawarabu bibafunyi abana babo okubera nga bononika. Buba atwala kino ekyokugana abachala okugenda mu muzikiti. Nego tunuli ya sahaba mutabaniwe Abdullah ibn Umar mutabaniwe
radiyallahu anhu
yajja naziza mchala ugena muzikiti mchala najja na wabi wa Cesar na mugamba nti owai mutabaniwo anzizo ugenda kukola ki
kusala muzikiti
kusala muzikiti anzizo muzikiti namuyita namuga nti wai bakuwa biddo musango kyo zizo mukyalo kolachi
ogino kusanya kumuzi
naganti ngenda kumuziza namba ti muleke nabbi muhammadi yabata bakolichi
basal bagende
bagende mu mizikiti nabbi yabakkiriza abakyala bajje mu mizikiti basali basomeringa mu nidalasa nagantu wallahi la amnaa la amnaaha nzinda yira Allah ngenda mukola ki la amnaanha ngenda muziriza dala sahaba gamba mutabaniwe aqulu laka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kugamba nti nabbi muhammad ya gamba wa anta taqulu wallahi la amnaanha ugamba nti ngenda muziriza dala faqala idhan la ukallimuka tata yamaliza gamba mutabaniwe sigenda kuddamu kugira nawe abamu ko bali ubaga nti fa famata walam yukallimu yafa tiyadda mukolaki
kugana
kugira nayi baga nti ma kallamahu hatta mat tiyadda yukugira nayi kutuse yakolaki
yafa
kitegeza ki za sahaba bagulumizanga nyi bigambo byombaka Muhammad sallallahu
alaihi wasallam
echo kubiri mchala bwa kugama ndi jagala gina muziki timuleki toziza nabia ganti la tamna'u ima Allahi masajid Allah temuziza anga bazana ba Allah nyumba zani
za Allah
emizi kitija Allah kali chala wadembo kubiranga jama masjidi ukulachi kusala kusuma dalasa temuziza anga kasa salau nga alaba chichina akume dini
era uza Abdussamad ali usoga kamuli uza ganti aina uruganda lui akula bwasikali naye agatta magharibi neisha mu biseera ebyaswatu magharibi eyo era mulwetya
asiri ne magharibi
asala agatta agatta ishai ne magharibi biseera byaswatu magharibi agamba nti swalera mulwetya
tukirizibwa okugatta wakati wa dhuhuri na asiri no kugatta wakati wa magharibi na isha nenga waliwo ensonga ezimanyikiddwa
sikya
obutakifuula buli lunaku kuba asikaali yadde akuuma security naye ate naye ayina amukuuma sikaali naye ayina amukuuma
ayina
mukamaawe bamuyita Allah so aleke kufuula mateeka ga Allah gakuzanyira muntu
kasi Sheikh Muganda ngoku magezi.
Ee.
Wala bakisusa like akikole de bana.
Akitegeera askali oyo nti aina Allahwi. Amateeka geddiini abiringa agatwala nga siga kuzanyirako.
Mushiri.
Afuna obuddo businza Allah mbiseera bya magharibi n'ebiseera byaki bya ishai. Kubanga ebiseera bibiri mutakari bakitufu tusobola okukkiriza omuntu aina oshugulu olumu. Tufu nyinzo butasobola kuzisala mbudde okiwulidde
olwolumu
olwolumu
si kigendere kyamanyi nnaku
ngabo kyajja nti nabba fa alayhi salatu wassalam jamaa baina adh-dhuhri wal 'asri sahih muslim wa baina al-maghribi wal isha'i yagatta wakati wa dhuhri na 'asri ni wakati wa 'asri ni magharibi min gairi matari ngatwali nkube tonyi wala safari ngairi safari wala matari ngatwali nkube tonyi yaddeki olugendo so tugamba nti muganda wa foyo asali salamu budde bwazo Allah tabaraka wa taala ganti fa idha tumanantum wamufunanga security fa aqimu salamu yimirize wa sala inna salata kanat ala almu'minina kitaba
mawquta
esala Allah yaziwandika kubaddu ngazina obuddo obuki obugeri
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا مغانا في ابو هريره وكوفا ادوباي ابو زان سينغا ومزاد زال كوكا ومكوبانا بي نامنيا ولين كولا غانا ايدين ابانا باسيغادي ngato busilamu butu kubiriza okuyunga oluganda chekhi agamba nti kikolantia obutana kuwaza muzadde atenga nsigadde aganti atenga nsigadde nkikozesa atenga nsigadde nkikoz acha chadege sulundi agatenga nsigadde ndikoze ngo busilamu
omukadde we yakutulawo oluganda no mwana we yamuzaluko
omwana omu Sheikha kuzalu kambo silamu. Mzadda asoma kuzalu kwa mwana.
Ee singa wabera wensonga ekirizi wa musharia. Dalobu kafu.
Mwana kafu wade. Mzai nagamba ntia agwe ya vana vangi sikumanyi.
Uwe chitibu Allah ya wajjamu. Biaganti la yarithu almu'minu kafira. La yarithu almuslimu kafira. Wala kafiru muslima. Yaganti umusilamu. Tasikira mukafu. Nabwe chitibu mukafu. Tasikira muslimu. Muslimu takiriza. Tasikira mukafu. Wakujia kubu sika chiba chitegeza tuli mwana huyu. Allah ya gambo mwana wanu huli na mugamba innahu laysa min ahlik innahu amalun gairu salih. Mwana huyu siuwa. Mwana huyu salchari mbana bu. Ya ganti inna bini min ahli. Mwana wangari mbantu banki. Inna waadaka lhaq. Ndagano ya mazina. Allah na mugamba innahu laysa min ahlik. Tachari mwana huyu. Tachari mbantu. Innahu amalun ghayru salih. Muli musimulunji. Kati abafana nabo ibatyo subulu kubazaluka naye abasigadde teri nsonge kuzaluka samana.
Ono omuzadde yamenya we nkulaga ate wakati n'abaana abasigadde olumwanu.
Tumukutira omuzadde azeewo oluganda wabanga abiwulira bino azeewo oluganda lw'abaana be abazzi ababuulire. Tumugamba nti okwawukana ku baana be n'ebigambo n'obusungu abaana bagenda okubonyaabonya ate nga musaayi gwe. Ekyokubiina abaana tubagamba nti maama mukwate bulungi bataata oyo mukwate buki bulungi. Mweyise bulungi. Allah atugamba nti wabilwalidaini ihsana. Abazadde ababiri tubayise buki bulungi.
Barakallahu fikum. Tukyali ku Rawda Islam Media Uganda. Ebibuzo bye mwabuuzizza ku mukutu ogwo ogwa Rawda Islam Media Uganda. Wamna ibuzo imabuziza ku umma Uganda tuliri wano ne Sheikh Abbas mukadde wafe dayeka mukono Islamic Institute okwela nga nkole ibuzo bya mwe Sheikh ona abuza agamati magezi ki gowa omuvubuka eyetongodde okuva mbaza debe okusinzira mu fitina eriwo lero
sokera dala wasi yasabira muvubuka awasi
awasi
babayi nobusobozi Nabi yaganti ya maashara shababu manistataa minkum alba'ata fali ya tazawiru.
Ndiyo kusubuzo sanga winabu watu kwetu kwa naba mbaza dhivi.
Chitegeza chitundu tundu kusubuzi. Chitundu tundu. Yaganti manistataa minkum alba'ata fali ya tazawiru. Aino kusubuzo akulichi.
Awasi.
Chijamu nye fitina. Yaganti fa innahu agaddu lilbasari. Chika kanyamaso wa ahsanu lilfarji chite kuru kumira kubwiri ilibwi utagenda nga yende guza kuono nori wabata sobo de echoku bidi asibi biyagani fa illam yastati fa illam tastati wabata msobo de fa alaykum bisiyami fa illam tastati fa alaykum bisiyami mkoleji
msibi
innahu lakumu alwija kubanga okusiba angabu. Ekirala tumukutira okutya Allah. Wa muzadde olulya abadde amukola ki? Wanatya Allah, ekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala jamugulirawo. Faddal.
Barakallahu fikum ndoza Sharif Muganda ebintu ebyo biwulidde. Beera nga wetikira tekira embeera insha Allah. Sheikh ono agamba ekibuzo twakibuuzaako naye nsaba nawo ntudde mutukikaatirize insha Allah. Abuuza agamba nti Sheikh kiramula kitya okwejjanja bisenjaga mu busiraamu.
Bachi busa twachanukula naye enjayi eri haram. Sheikh mwelete do mudakhala Sheikh Abu Bakari. Ebere ntono obannene nabiyaganti ma akthara min al-khamri bulikinne kitamiza nga kingi faqaliluhu haram. Nwewo kozisaka katono bwikati sigale eri haram. Ekyokubiri hadithi ya Tariq yetwala ba bun Suwaidi. Yagamba Tariq umsajja buza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama anil khamri kukole dagala nga lyanjayi kitegeza kintu kyonna ekikyankala nnyo buki obungu. Fanahahu rasulullah nabbina ukatogeza ngo kukole dagala lyanjayi au kariha wabana amweta misenjayi namuganti walakinni asna'uhu lidawa nze nkola dagala lyabantu binamuganti walakinnahu dawa da walakinahu da ebyo si ddagala wabula obulwadde bw'okolera abantu so enjayi bulwadde
ate fe tugikozesa tugamba nti twejjanjabisa
bulwadde
weyingizaamu ate bulwadde
nabbi tasobola tulimba tugende ku kirala
ekibuuzo ekyo bannaffe tukiina kulawugazizamidya twakikwata ebbanga eriisemabegako sheikh ngaayongera okukigaziyamu audio zituziina ne vidiyo ez'enjawulo sheikh ono muganda waffe agamba nti tukkirizibwa okutuuza meeting mu masigidi etusemberedde olw'obufunda bwa waka waffe
kasate mubeera mu kujooga allah nakunyiiza allah meeting eyinza okuba yalumbe ishirakum billah kugattako allah eyinza okuba ya bidaat abantu baswala osanga imaamu ng'ali mu masigidi ku kituuti kwalangira kikutula nsingo makumi ana ga saibu gakulwafuna wallahi nga
tasembere tulewe tugenda okwasaganyamu ensonga zi
ati ebintu twefanawo bityo mbijje mizikiti innal masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada kati emizikiti mugiwe ekitiibwa naye wabeerawo ebintu ebya bulijjo byaffe ng'abasiraamu tekitugaana kuba meeting yaffe yambaga muki mumasigiti kuba mbaga mukolo gwaki gwa ddiini tugenda ku ibada tuyina okutabagana okwekika tugende mu masigidi tukyogereko basahaba baba bagenda mu thakifa bagenda mu thakifa basobola okubeera nga bakolerayo endagaano zaabwe abamu babuuza nti lwaki tebagenda mu masigidi baali basobola okiteeka mu masigidi naye abantu baali balaba omuzikiti oba omuzikiti gwali guyinza okuba nga tegwajja kukuuma privacy y'abasahaba naddala ku nsonga enkulu efaanana bwetyo wabula omuntu singa ensonga gye mugenda okukola teriimu bwa haramu teriimu byabufuzi teriimu busuubuzi ebintu byonna nabbi bye yagaana temugezaako okubeera nga mubiteeka mu masigiri naye ebisigadde la baasa bihi kubanga abasiraamu ekyo kifo kyammwe mubeera bagenyi ba allah
barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan salim abdulhamid okuva e darussalaam abuuza nti oluvannyuma lw'esswala okuyimirirawo ku masjidi kibulatain agamba nti obubaka bwe bwakka nga ekibula kikyuse sheikhi bakyuka batya era imaamu yasigala yakyasaaza
la kyali bwe kiti nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam aba ali mu masjidi eyo eri mu babani salama kilomita zesudde nga nnya okuva mu masigidi nabawi okutuuka awo bagizimba abantu b'ekitundu ekyo era gwe muzikiti ndowooza ogwokusatu oluvannyuma lwa masigidi kuba ne masigidi nabawi ne bazimba omuzikiti ogwo ne bayita masigidi kibulataini olwaleero nabbi abaaliwo mu sala ya dhuhuri bwekigambibwa asaali sala ya dhuhuri yakasaalako rakaa mmeka bbiri ng'ayolekedde jerusaalimu masigidi l aksa eri masigidi baiti l maqdas allah musaako kad nara taqaluba wajhika fi ssamaa falanuwalliyannaka qibilatan tardaaha fawalli wajhaka shatra l masigidi l haram allah mugani kati yolekerawa makka nabbi basahaba baali babiwulira era bakyusa bukyusa nga nabbi akyusa raka ezasigala ebbiri ezisaala ayolekeddewa kati olw'okuba basaaliramu mu kibula bbiri sala eyo ne bagituuma masijidu l kibulatain masijidi eyasaalibwamu essala emu nga essala emu bagyolekedde mu kibula mmeka
bbirikati
ate ab'e madiina bakifunaku asiri ate ab'ekuba subuhi ku makya omusajja ajja ku subuhi bakyali mu subuhi bagitandise sahaba aga nti bainama nahnu fi masjidi quba tuba tuli ku quba mu sala ya subuhi fajaana aati omusajja n'atujjira hadithi mweri mu sahihi n'atujjira faqaala inna rasula llahi sallallahu alaihi wasallama unzila ilaihi lyaumu aya nabbi akkiddwako ki alaihi lyaumu aya olwaleero allah amusizaako aya fa umira bitahwili l qibla n'alagirwa okubeera nga akyusa kibula ila l masjidi l harami atunule ku masigidi ki haramu ey'e makka fastadaru kama kana bo bachukira mulayini mulinga bwibali hadithi bwetu ya chileta fastadaru kama kana abekubabo bachukira tebagala kutwala dachika bali batunudde mashiriki ne bachuka ne batunula mu Middle East
Allah
fastadaru kama kana so bwechitu bwichali munchuka yabwe era imamu naachuka mu kiseera ekyo kyennyini nnyini n'adda sayidi eri n'akulembera abantu kisoboka bulungi wallahu ta'ala
kakati wano masiri kibatai mpaka sa salama obaka omaze okukka
bano baali babiwulira basahaba oba bwakkanga babutegeera nti nabbi sallallahu alaihi wasallam abukoze eki omusiiku
barakallahu fikum wajazakumullahu khairan ayitibwa mukize tusome ekibuuzo kino
tusomayo bibiri
tusomayo ebibuuzo bibiri ensonga y'obudde nti butukuttemu inshaallah onagamba nti hawa lukwago abuuza nzikirizibwa okugatta enniya y'okuliwa ramadaan n'ennaku za sunna n'ensiba lumu
ramadaani farada teeka naye bwoba ovudde emabega empeera togifuirwa ng'osiiba sunna ezo omuntu abaddeko ne omulimu gwakola ogwa sunna oba omulungi min amal khairi n'ayimirizibwa olw'obulwadde oba olw'embeera oba ekintu kyonna ekizzeewo empeera zo asigala zikola ki naye oba oyagala kubigatta olwakino laka nkigattire wano la kuba ovudde emabega nga tokikola ki nga tokikola amma niya ya farada tetusobola kugigatta nayaki naya sunna tekisoboka kuddira farada noga nti kanzi bizingire wamu nkikole bwentu la farada ibeera fardu
naam barakallahu fikum ekibuuzo shekhe bazadde bange allah yabajjulula nga taata tannasiramuka duwaki nga taata tannasiramuka duwaki gyenyinza okusomera maama yekka kuba kuba gyemmanyi egatta babiri
amanyi ki allahumma rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira
gyemmanyi egatta babiri ate taata yafa si musiraamu ayetukizibwa kumusabira
la musabiri yagaye nti allahumma gfir laha warhamaha waafiha waafi anha amusabiri eyo kiwulidde olaba isa alaihi salatu wassalaamu yayina omu yayina atya yamusabiranga era yayogeraga nti wabarran biwalidati allah biyankuutira okuyisa obulungi maamuomu obugufu naawe musabire nti rabbi rahamuha kama rabbatini saghira rabbi rahamuha ay allah saasira naye edduwa tugisabira omukadde nga mulamu oba ngaafudde babeera nga bakyali bakaafu ogibasabira nga bakyali balamu naye bamala okufala tetusabira bakaafu allah yatugaana tumalize n'ekyo ekisembayo
shekh ozonga ekisembayo
oba olina
kyoyakyalo bingi naye mbanya tusome kino kuba ndaba nga kyetaagisa barakallahu fikum n'ebisigadde byetaagisa naye nga olw'ensonga y'obudde katusembyeyo na kino ekibuuzo onaga shekh mukyala wange yasiramuse alhamdulillah
barakallahu fik
naye naga nti wabula ewaabo si basiraamu nkole ntya okulongoosa obufumbo bwaffe bube bwa halaali era shekhe emirimu gyange giramula gitya
asooka akola etawuba ey'obwenzi ate yalibadde asooka akola etawuba abadde mu bwenzi kati ayagala longoosa bufumbo
nga tannaba kubuuza bazadde bali si basiraamu
asooka akola etawuba nga tannaba buuza bazadde biki si basiraamu kakati tebikyamukwatako nnyo ebyo esobya allah bw'anaakola tawuba ey'obwenzi ate nga tawuba ensonga zaayo zimanyikiddwa bwe tubeera mu mateeka aga shariya alina kujja tumwoki ekikumi kye kibooko azaniyatu wazaani kati oyeewaddeko n'obujulizi abadde mu bwenzi abadde mufumbo wabanga ali mufumbo yafuna malaaya ye abadde agenda ku buli kaseera kati allah agamba nti azaniyatu wazaani fajiridu kulla waahidin minhuma mi'ata jalda naye obusiraamu bugazi bwateekawo omulyango gukukola ki gwokwenenya era owekitiibwa allah mulungi katus munse tali ene ya sharia tusobola kugamba muganda wa fima nyina fi okubiranga mudderi Allah ne mukola tauba ngati Allah ansonyiwa badde mu bwenzi okimaliriza ebintu byonna bikwatagana obwenzi biveeko ya advice je batugamba okumuwa abikole ki
abyesonyiwa
ekyo kusatu abirenga yijjuse bbanga linna
olezambiriri
ekiddirira ekisembayo ayina okutwala obuvunaanyizibwa agende womuki agende ewabazadde bali aga nti omwana wa munna mufuna naye mbadde njagala kumuwa mateeka nti mwetaaga kimmwe kubanga wano bababeerako ne kye beetaaga olw'obulungi okubeera bakaafu tekibajjaako kumuzaala ebamuzaala agende abaga nti omwana wamugenda muwowa era bw'amala okubakiriya linga ebyabwe agende mu masigidi imaamu akole emirimu gye nabbi yaga nti al imaamu waliyu liman la waliya lahu imaamu akola emirimu gyataata singa omwana omuwala talina kitaawe ng'oyo taawe musiraamu gwetutegeeza taata waali naye si muki kubanga ono faqada sharutan min shuruuti alwilaya ataina kalombolombo bulombolombo bwa wilaya bwokubeera wali aina kubeera muslim zakar balik aqil aina kubeera nga musiraamu musajja mukulu kyulidde ategeera
amugaba Allah barakallahu fikum sheikh
Allah yibarik Allah ta'ala alam
kino tukigirewo ddala
naamu
ono abuuza agamba nti kikkirizibwa atali musiraamu okukola bino wammanga okwaziina okukima eswala oba okutusaaza obanga ayisiramu
atali musiraamu tayaziina talina mulimu gwakola kuy'obusiraamu tebayita ibaada teri ibaada ng'emanyikiddwa mu byatulalikibwako ng'atali musiraamu agikola okuggyako amalul khayri eza bulijjo ayagala kusaddaaka la baasa asaddaaki naye omusiraamu akalombolombo akaasookera ddala shudubi e muslim ku ibaada ezaffe ayaziina alina kusooka kubeera muki
musiraamu
nabwe kityo akima eswala alina kuba musiraamu nabwe kityo asaala alina kuba muki
alina kuba musiraamu
alina kuba musiraamu
mbarakallahu fiikum wajazakumullahu khairan mukkirize ebibuuzo bisigaddewo ne tujja bikwasaganya
tuweeyo ekibuuzo kimu
ekibuuzo kimu wano kandabe mwanyinaffe nabbanja hajara okuva abu dhabi abuuza sheikh nkole ntya singa mba nyunga baganda bange n'ekyo kyemba nfunye wabula bo nga banejjako
abayungi agende mu maaso n'okuyunga
genda
mu maaso n'okuyunga baganda bo ate empeera eri awo tagira banga
ey'okuyunga oluganda
nga lukutuka
ekiriko
empeera kati bano bewayunga dda ne batereera bwe tebaliiko mpeera khalaasi baggwa naye ono yaliko ki nabbi yaga nti laisa alwasilu allazi yasilu man wasalahu ayunga siyo afuna empeera z'okuyunga siyo yayunga babeera nabo abo baggwa dda khalaasi naye innama alwasilu allazi yasilu man qata'ahu afuna empeera y'okuyunga au kama qala alaihi salatu wassalam afuna empeera y'okuyunga yoyo ayunga omuntu gw'amanyi nti ddala yanneekutukirako ddala wakuyunga omusikatajja oyo empeera ziri awo bufukuja era genda mu maaso n'okukola ki n'okugatta n'okuyunga allah ajja kukuwa empeera zo barakallahu fiikum wajazaakumullahu khaira
wafiikum barakallah nyongera okuwebaza mwe n'abazi batukolowinga kurawo bazila media uganda nate buprogulamu yaffe wetwetambula olwaliro ebibuuzo tusigaddewo bitonotono tujja kuba tubigattaku ebyo ebya wiiki ejja insha allah tujja kubeerawo mu budde bwe bumu saba allah atuwe atukole enteekateeka ennungi sheikh nga tumaliriza rawda islam media uganda erina obubaka bwesaba obaolyawo abasiraamu abagiwuliriza babutegeere nti twetaaga okubeera nga tukwasaganyizibwako mesiji etambula ku mukutu
kituufu nnyo
emikutu gyaffe gyonna mesiji etambula twetaagula essimu eya smartphone emitoje nsimbi kikumi mwatano ifaka de kalamba neshitundu tusaba kukwasaganyiza ko sofa ku account ya fetulinako emitwalo giri 14 mukasanfu tusaba seka silamba koleshi
nsaba insha Allah taala wachitibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam
ayagambe emirimu egifaanana bwegiti gikolebwa abantu abamanyikiddwa wachitibwa Allah ganti waman ahsanu qawla mimman da'a ila Allah ani asingo kubira omulungi webigambo ngo muntu akola abantu kubaziryani
Allah subhanahu wa ta'ala
akati omulimu guli awa Allah agenda kuyisiriza kugwi ubira omulungi mu nsino sentezo olibo abayo nga asobola tugulire simu eyo tumusabanga ino busubuza akikole asobola kuleta emitwale 10 gireti asobola kuleta emitwale 2 mulaba rusi nkitwa ibirawo masimu niba gure simu ifanana bwete ja kubanga etuyamba etwale omuli egenda marabanga chingeweleza dawa dawa yegenda koma chidi omusajja inzo kuweleza akatu kati nina kantu kebasomesa Sheikh wanga Abdul Karim Allah musime
rahimahullah
Allah musima musasiri ya rabbi
amin
gazilize kabul baka somese emyaka giringa 13 emabega oba 15 nga aliyawa ina byalambulula ebirongose dini ya bantu naye nolwa lero bakaweereza bakaweereza Sheikh agenda afune empera naye naba bakateekamu ensimbi bakwate media simu kwe bakwatira temu bina mpera je mufirwa nabi agamba addalu ila alkhair ka fa'ilihi omuntu alagirira omuntu oba aletera omuntu ekirungi ekifaanana bwe kitunga Allah gugwa isirizako ka fa'ilihi Allah kuwe mpera ngiyo naga nti mana qasamalu min sadaqati kituwa ekino mpadde emitwalo 10 abiri atano kakadde tekikendeza zoyina mu nsawo walaki yazdat Allah inengeri jagenda okugabirira bighairi hisabi abakikombye ko bakimanyi abadde bawaye ensimbi bakimanyi so ntwalo mukisa guno okutegeeza abawuliriza ba rawda islam media n'abatuuliriza bonna bawelo wishers abo busiraamu genda mu maaso nti eyo programu kintu kitono nnyo tukikwasaganyi tugenda okutuuka ku wiiki ejja insha Allah nga tutereezezza ebyenfuna ebyempuliziganya byaffe abantu batuusibweko meseji y'eddiini abawali mbameka abasomesa nga batadde ku simu eyo barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira sallallahu abaddizeewo assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatu enamba ziri ziyo musanvu 05 10 34 nsanvu mwenda kwesindika ensimbi ezo kyonna kino kyoba okunya esiringi 5 Sinji mitano enamba zio kuma wondeka enamba zili zio msambu 5 emu subhanallah kuma ombuza buziza abo wiza banagamba nakoze no nakoze rukumali mugerwa kukamya na imam kansoka ye mutieni elizo msambu msambu 8 18 75 19 zio msambu msambu 8 18 75 19 ya eyatero ezo msambu 05 10 34 79 zio msambu 05 10 34 79 nze Shafiki Maiga kulwara Uda Islam Media Uganda mbali mkada wa Sheikh Abbas Zubairi Senkuba Nelukumani Adams Mugerwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.